what will make me to praise you, my Lord? My eyes shall see what will make me to praise you, my Lord. My eyes shall see what will make me, oh, to praise you, my Lord. My eyes shall see what will make me, oh, to praise you, my Lord. Make me to praise you, Jesus. My eyes shall see what will make me to praise you, Baba. My eyes shall see what will make me to glorify your name. My eyes shall see what will make me to praise you, my Lord.
Hallelujah, you are the man.
oguna dike na odi mane mema oguna dike na
Jesus, we are here.
glory, glory, glory to the Father. Oh, oh glory, glory, glory to the Son. Hallelujah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed be the name of the Lord. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Blessed be the name of the Lord. I carry rehasinibu, chineke mi carry rehasinibu. Chineke idima, idima nezia idima. Agabiga lamo bineje binala. Agabiga lamo. Agabiga lamo. Ogineje arini mensuko ino. Agabiga lamo. Galamo, bineje, binala, inona. megide ịdị ga-agbanwe agbanwe. Abụ ọtị dị na mbụ ka ị ga-adị n'ụwa, ịdị ga-agbanwe agbanwe. Ihe anyị na-eme ọ bụ ihe ji mara gị, ịdị ga-agbanwe agbanwe. Ihe anyị na-alụ nụ ọ bụ ihe ji mara gị, ịdị ga-agbanwe agbanwe. Anụrụ m n'ịgbọ ọghọ nwa, anụrụ m n'ịgbọ ọgwụ ọrịa, anụrụ m n'ịna-azọpụta. Oge m rutere ọ bụrụ eziokwu. Chukwu dị mma, ịdị mma, onye obiọma m, ịdị mma, nna m, ịdị mma, onye nwe m, ịdị mma. Chukwu dị mma, mgbe m bịara ọ bụrụ eziokwu. Chi mi dị mma, ịdị mma, aka m dị n'elu, ịdị mma, ikpere m nọ n'ala, ịdị mma, onye nwe m, ịdị mma. Anyị na-asị gị, ịdị mma, eligwe wo, onye ọbịa mama, nna m wo, ịdị mma, onye nwe m, ịdị mma. Omemma, onye na-enye ndụ, omemma, chi na-agwọ ọrịa, omemma, gị bụ onye nwa, onye nwa, dọkịta na-agwọ n'ala ga-ego n'ibu. Omemma, omemma, kpọba ya omemma, omemma, ụlọ kpọ ya omemma, omemma, ịkpọ ya onye ndụ, omemma. Money.